Wanasemaga kupenda ni mzigo eh. Nipo tayari ni tweke mama. Bile sana tu. Yo, moyo flow slow. Nadunda homa mapenzi yuwe na kupenda. Hila chajabu wumi chenji moyo na jera. Kicho mawazo about you. Wali nani wasi ende siwezi without you. Boni kuto zami jude ni mtendai. Kwa zami zewe ulide kumbo babata. We drive my happy ham. Unifanya niwe bora. Unifanya niwe happy. Unisema nani penda baby. Without money. You're wrong. Ulipo sema tuwe chani. Kwa kuno pendo wazate. Nizate jene manengo soke ya kalibu ma. Mandoka ta aja pengo kuhu. Down, kupata pesa ni mipango, yes. I wish you were many, baby, boo, home, right. Nataka mite mume mimi, takuta wife. Nijepuko spendi mi, naomba uelewe we. Kozi wani wangu mi, na mimi ni wako wewe.
Wajewa kama pesa sila. Last one night is love. Wajewa kama pesa sila.
Morph Ink Production.